hotel te xingar. Aliga te na zamani, hata leo atakutendea. Imani yako iwapi, mpe Bwana nafasi atimize. Hakuna asiloliweza, ukimwachia yote utashinda. Check out.